Unaweza kangoja asubuhi, ukamka asubuhi, na ukalala usiku usione asubuhi. Umeshinda mzima ukalala majeruhi. Hatuna garanti na kesho yetu,
kesho ni ya Mungu. 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 Kesho ni ya Mungu.
If you play for new day and you play for dough, when you play what you play, play for Kariako. Sad day, bad day, heavy day, you know. Bad news, shetani upo kazini, better no. Squeeze ya toki toka subuhi nyumbani kwenda mishe, kurudi salama maskani nweshe kuwa mishe. Siasa za kutekana tekana hizo somishe. Dunia inacha barabara, Mungu simamishe. Naona tupo gizani, Mungu tupe ramani. Hofu imejenga wingu zito imetanda angani. Story za watoto kubakwa nazo tafarani. Chizi anachekesha kama ni mtoto wa jirani.
On my way,
on my way.
When I pray,
when I pray.
Na mwomba Mungu yatapita one day.
Ah, stories za maraloni zinafurahisha sana mzee. Kiwa marem so ndugu yako karibu aise.
Unaweza kangoja asubuhi, ukamka asubuhi, na ukalala usiku usione asubuhi. Umeshinda mzima ukalala majeruhi. Hatuna garanti na kesho yetu man.
Kesho ni ya Mungu. Kesho ni ya Mungu. Kesho ni ya Mungu. Yeah. Kesho ni ya Mungu. Kesho ni ya Mungu. Kesho ni ya Mungu.
Taarifa za habari toka kwa runinga. Gorofa imeanguka Kariakoo na ndugu winga. Na yeye ndo anechora ramani timu inaposhinda. Na yeye ndo ananyosha kamba nyumbani inapopinda. Ah, rest in peace my nigga, umemaliza mwendo kaka. Uli play your figure, dunia sinipe mipaka. Wacha no my nigga, ulifanyika kwa baraka. Ficha maumivu anamtegemea wapa hamasa.
On my way,
on my way.
When I pray,
when I pray.
Na mwomba Mungu yatapita one day.
Ah, stories za maraloni zinafurahisha sana mzee. Kiwa mare so ndugu yako karibu aise.
Unaweza kangoja asubuhi, ukamka asubuhi, na ukalala usiku usione asubuhi. Umeshinda mzima ukalala majeruhi. Hatuna garanti na kesho yetu.